Sagoni, itawangana nawe babo busuku nemini. Lawo sangbona kulomhlaba lona, itawangana nawe babo busuku.
Ah, we're so true.